satani anera bikabije nabwo atuma gukurikiza ariko nziko wowe wamunesheje ndagusabye mami Yesu ngo zutu